alenzi katona kakusigula na ponye tekini kuhonyo mwote mwagwa rwala hey, yeah. I for you, one day I go get you.
Otula nyongeza tambula na botalika na besindika.